Penzi na kulilia, usia nyata kwa kumbi na tazamia. Penzi ni dawa wakale walisha sema, doma na minasema mpenzi shikilia. Nema nema penzi na kulilia, usia nyata kwa kumbi na tazamia. Penzi ni dawa wakale walisha sema, doma na minasema mpenzi shikilia. Inayosema mpenzi ya sikie, sinania kamwe ya kukuchezea. Najua sina lakini wavumilia, kifungu saba najua unaelewa. Penzi nema, nisha sema, unavoniona kamwe sina mwingine. Wapige chini wanao kunyemelea, kipesa pesa vyao visije kukuzingua. Nikianguka, nishikilie, nivute choze pale ninapolia. Ibembeleze, uniliwaze, kwenye kifua chako na mitatulia. Nema nema, penzi na kulilia, usije nyata kwa kumbi na tazamia. Penzi ni dawa wakale walisha sema, yoma na minasema mpenzi shikilia. Nema nema, penzi na kulilia, usije nyata kwa kumbi na tazamia. Penzi ni dawa wakale walisha sema, yoma na minasema mpenzi shikilia. Leo naondoka, naenda mbali, na kuwaidi mpenzi tarajia. Penzi nituzie, usije nudia, pale ntaporudi ntakuzawadia. Kama ukini miss, mambo nipigie, kama kuniona pita nimekuwachia. Penzi ulidumishe, usijiangushe, masharobaro wasije shobokea. Kwanza watambue, penzi nema, ni wapo mbali na kutafutia. Kwa hiyo mpenzi, unielewe, mudu kifika humu ntarejea. Nema nema, penzi na kulilia, usije nyata kwa kumbi na tazamia. Penzi ni dawa wakale walisha sema, doma na minasema mpenzi shikilia. Nema nema, penzi na kulilia, usije nyata kwa kumbi na tazamia. Penzi ni dawa wakale walisha sema, doma na minasema mpenzi shikilia.
Nema, nema, penzi lako kwangu dawa, isha nifanya hadi mini mepagawa. Moja, nisha kupenda wendo wangu ma, ni wewe peke yako nje unanifaa. Pili, I wanna make you my future wife, baby this is true, is not a lie. Tatu, hata kama sinanga ndai, roo yangu shikilije juu nisha kuwai. Of course I wanna marry you, unizalie watoto wale wa supu. Cause you are my first lady, you really drive me crazy. To you I'm ever ready, sharobara wani wezi. Nema,
nema, nema, penzi na kulilia, usije niacha kwa kumbi na tazamia. Penzi ni dawa wakale walisha sema, yomana minasema mpenzi shikilia.